It's your boy Dash. Guys, what my thoughts are rare.
Najuba manyokanizi.
Kadari, braise it on.
Walonifake kuwaya, suma ni jesa. Usanikambise ine nilipe pressure. Sinizavutika ndiawa suma ni folesa.
Watmon diwe chika waya waya.
Nifake kuwaya, suma ni jesa. Usanikambise ine nilipe pressure. Sinizavutika ndiawa suma ni folesa.
Hata, hata.
Olonifake kuwaya,
nilipe pressure.
Sinizavutika ndiawa suma ni folesa. Fake kuwaya,
nilipe pressure.
Kuona mtu wana nifata kuwaya imwe inesekwa kuligwila kukangiwa kuzigwila no dabwa te na imwe eno nishinika lipo chezapo nae sinisi wangati nangalapo muzake akalipe anipasapo olo one gwe nikalipe na mupepapo olo one day yo inangu ni story ya wataka daily wani chekapo pansaka the other day wanani pepako ya fwaka kukambani liye kuwaya wanifaka yeah imwe Walonifake kuwaya, suma ni jesa Usanikambise ine nilipe pressure Sinizavutika ndewa suma ni folesa
Watmon diwe chika waya waya
Nifake kuwaya, suma ni jesa Usanikambise ine nilipe pressure Sinizavutika ndewa suma ni folesa
Hata
Walonifake kuwaya,
nilipe pressure
Sinizavutika ndewa
suma ni folesa
Fake kuwaya,
nilipe pressure Manyoka, don't say mumma ni faka chekuwaya Kaidi mumma vipanga ndimwebaya Kale kale puti mumma ngalamaya Mumma vuna tabeti zingaranda Putitisi maita na cheba komanda Adisindi ne mukali bati komanda Anga menye ye na menye stairo Ni makamba ni makembo yuendi ne stairo Na pkelo kwanyi la chungati ni pwanya vejiti Vaklima ni banya masoba funza vejiniti Don't say mumma ni faka chekuwaya Suma ni panga hai kwa titena
Walonifake kuwaya, suma ni jesa Usanikambise ine nilipe pressure Sinizavutika ndewa suma ni folesa
Watmon diwe chika waya waya
Nifake kuwaya, suma ni jesa Usanikambise ine nilipe pressure Sinizavutika ndewa suma ni folesa
Hata
Walonifake kuwaya,
nilipe pressure
Sinizavutika ndewa
suma ni folesa
Fake kuwaya,
nilipe pressure
Hata Waligelo na kumenye pamwela One day anani pepa ya pauda Na nandide shikwete kabwela kani bloka ene Banda na mazili zanga
Bama nita kuisa abanaba Bama nita kuisa cheba baba Success yanga yose iba baba Chika fika ngamili siba mataba
Elo chumble woy unaona kapali Wase watis wanda pali ye na okwata
Yes I dash man kishutika palusaka Tina wina babe na balusaka
Kadari, braise it on
Walonifake kuwaya, suma ni jesa Usanikambise ine nilipe pressure Sinizavutika ndewa suma ni folesa
Watmon diwe chika waya waya
Nifake kuwaya, suma ni jesa Usanikambise ine nilipe pressure Sinizavutika ndewa suma ni folesa
Hata,
you can't see the view
Walonifake kuwaya
Last boy na kubora Jizo shimishe, look show
Moske, Wamezi, Chris Cassandra, yeah, Washima, aka Shizamani, ah.